Yeah, it's better Slavinska. A better boy, Bandi.
A Thugs Better Production.
A Kanyoa, no man a Kanyoa. A Kanyoa, na yuku tianga moa. Yeah, eh, 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 eh. Nikisema tuende out wana nivulia. Sema turudi ndani kusoma Biblia. Anajua vile sielewi bia. She said she no take that pia. Not the money to drop off right here. Know that you're my own one, say ya. You're so beautiful, eyes them killer. Ukiondoka against that fear. Ananiambia, she go spend the whole life to me. The whole life to me. Really the whole life to me. Nami I go spend my $1 million to her. Dollar and shillings to her. Spend $1 million to her. Kunde kanyo wae, akanyo wae. She go spend the whole life to me. The whole life to me. Really the whole life to me. Nami I go spend my $1 million to her. Dollar and shillings to her. Spend $1 million to her. Kunde kanyo wae, akanyo 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 wae, na ikutenga mwa. Akanyo wae, 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 na ikutenga mwa. She said, she go wine is love for me. Love and bend on love for me. Love for me. She make it up for me. She go do me, I go do her. Akanyo wae, 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 na ikutenga mwa. Nikisema tuende out tona nivulia. Sema turudi ndani kusoma Biblia. Anajua vile sielewi bia. She said she no take that fear. Akanyo wae, 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 na ikutenga mwa.